Malik Kofi, shot highest in G, yeah, bro. No time, baby jangu tupate, yeah, no time. From Kampala, Uganda, let's go.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza.
Every time is a party, baby jangu tukende mupate. Yeah, life is so short, and of it only knockout. Yeah, I need your things, baby girl, mpaka your things. Yeah, your love is true, baby waponya wali wa kila. Se waponya zabulibu love nigga.
Nigga,
baby njimanyo wa singa calling Rihanna.
Rihanna,
kakala mkutwala kajupa tulia kupepa. Your love is real, yeah. Your love is real.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza. Baby kapose, sabatwe kuwe muka foto.
Yeah,
mwemhoi matupoto. Hoi matupoto,
eh?
Yoko la vinyumira, nivyo zina vyo na vinyumira. You shine like a queen, baby mkusaba mbeku your king. Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza. Baby come over, no time to waste in disco. Enjoyment ku enjoyment, no panic from this side.
Baby njimanyo wa singa calling Ariana. Jagala mkutwala kajupa tulia kupepa. Yeah, your love is real. Yeah, your love is real.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza,
zina.
Chekeza, cheke chekeza.
Your love is real, I don't dream, yeah. DM Pro, I used to G, but it's sure.